Ante na suka uka jemuka di auma ukoso amina ni jemuka kenkerele di auma bi
ne jemuka ni wade na marikika siko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adinge ana ban make mujibu damini ne jemuka mi au bena jide ka jija jemuka ni akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka.
Yo, farafina foli la melikela wa anga foli anitamni abawi amana soro yoro fenfera. Farafina foli jemuka asigira. Ni wakati nina au kulebe au denke na walmake anya utelike. Mojibo Dambele kabi Washington DC. Balma wa anga foli anitamni abawi. Farafina foli mwomu tado ale wad la melika seku ni donko jemuka en. Mumbeke araba u araba. Negenye kelen katakabla negenye fla wati la. Segibike jemuka nka sibiri kari wati kelen fenela. Ambe soro direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mwgo mwo soro ibise kana FM kan Bamako. Oye 102 FM. Gao oye 106.1 FM. Tombouctou 90.3 FM. Ota bane imbalma o ambe soro fene. Anga siti kan o www.voabambara.com. Balma o jemuka sigira ni wakatini na au klube ani au nyebe. Au terike ani au katide Mudibu Dambele kari Washington DC. Bi anga kene adinfoya ube jombulu ube bajara de bulu bajara e jomye alele be wele chokoroba mbe kebu ni alebe konogu marala nuba foma ko anga yambla alele anga invite bi ani aka manager ni oye boatu nkarayi kuna na fenana amina aka yele ko baro chama lame ani ka klaba dongli duma chama ndi au mamuye Dr. Keb ani Basbi ani Madol. Blasa ambalma u, yani anga temeni jemuka ya folo, ambe kene sigini Dr. Kev alika polisi ya wafumu mako. Sanu negeni lega, let's go, song from M-A-L-I, Mali, waniba lega.
Bajra, ibara min baby, Mudibu Dambele Ameriki, Mudibu de ko kwale nya kanu, nyina ke blaga da maga, ko yala hakilla jmembe la maganda ko ine ladi, ngache, Jamala, what was Jamala?
Globila.
Is Karupena Wala? What Wala? What was the Kasawa Kanale Kalangana? Uga Maganda. Aywa. I'm money a fat man. Panabasa Maga. Okay. What is the Chenale out for you? Nintara. A top of the top of it. This is the record that. What is my land for you? I like a rich. O Tamil of it. Mira Pra, Obin Dimi, no Dimula, Halting and Yagasro. Never the American Magani Magandai.
Ndrege, and when we Maganda way by Jana.
Mia Quay, seven ya Quay, not for a woman like a pita.
Bajana give me again a pa.
Mega be pa.
Bajana di Taratisa.
It's a Savarisa. Nepo, never be in the Alay. If you need any more, what do you
know?
Oh, Mana, you must have Mala. I didn't get Malaka for a new. You tell me this, I like a family, I'll be sure. I'll be sure. You should get it. I'll be up on up.
I'll let my mother. I'll let my mother. I'll move. Nemagana, Mandanda, Belogotai.
Belogo? Tatakila Belogo, I said,
Oh.
Not everything I'm going to go to Colombia.
Kika français de fo toka
a première fois dernière fois comme ça les donna dia ba ye ka di ko yira ba la a première fois dernière fois a fois da dernière la ba ka ken
ah
a fois ni ka ken la ba ka ken a première fois a dernière fois a fois ka ken la ba ka ken la fi comme ça les donna dia ba ko ye ka di ko yira ba la
ah ah bajra eh bajra bajra mi se toka la koi
Farafina foli lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni a baw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fila farafina foli ni y'a mɛn an bɛ kumaw de ye o de la an ka foli bɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye Musa Alfa Tarawele kabi Senu ni ale ye an ka fans club bɛ Mali la an ka foli b'a ye Abdul Salam Maiga kabi Nashville an ka foli b'ale fɛnɛ ye Ibrahim Keita ale sigilen bɛ nin wagati nin na yan Washington DC an b'ale fɛnɛ fo an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye nin wagati la an ka foli bɛ Nene Bacili ale sigilen bɛ Sikaso an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ani an yɛrɛ ka invité spécial ni o ye Bajara a dɔnnen bɛ ko an ka yanbila ni a ka manajɛr ni o ye Bua Tunkara olu de y'an ka bi invité an ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ balimaw farafina foli jayɔrɔ ye foli juman ye an m'an tɛgɛ di nin wagati na Babsi Ture ale ka foli san o fɔ mɔ ko furu let's go sound from MALI Mali let's go le ga Yeah, no.